Ibyo bikorwa byo kwiyamamaza byari byabereye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rugerero. Bane bakomeretse bikabije kugeza ubu bari mu bitaro bikuru bya Kigali kugira ngo bitabweho birushijeho. Abandi 37 bakomeretse byoroheje. Itangazo rivuga ko benshi mu bakomeretse byoroheje barimo kwitabwaho mu bitaro bya Gisenyi mu karere ka Rubavu. Ku ikubitiro Ijwi rya Amerika yashakishije umuryango wa nyakwigendera aho ishakiye Mutoni imyaka 19 ari nawe leta ivuga ko yaguye mu muvundo. Nyina umubyara Nyirandegeya Emerita uri mu kigero cy'imyaka 47 utuye mu kagari Kausoro mu murenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu yatubwiye uko byagenze.
Ukubwira ku muryango abapolisi bakajya basunika ngo basubire mu kibuga. Mu gusubira mu kibuga turababwira ati mwaretse abantu bagatambuka kumuratuma hano hantu haba ingorane nyinshi. Ubwo twewe twagiye tunyura mu bibara tugahinduka mwari mabugara. Njyewe ngeze ku muhanda kuri kaburimbo mba mbonye uno mukazana wanjye. Maze kumubona ndamubaza yewe ishaki yari he manza byarangiye.
Nyirandegeya avuga ko yashenguwe n'urupfu rutunguranye rw'umwana we kuko nawe byahise bimuviramo uburwayi.
Akimara kubimbwira nahise nikubita hasi ngo muri kumwe. Si umukobwa wambaye agapantaro k'umukara n'agashati k'umweru ntibirarangiye ariko ugire kwihangana. Nkimara kubyumva nongeye gusubira hasi. Kuva igihe nongeye nzanzamukiye bahise bajya kunyereka aho umurambo ujyanye.
Ijwi rya Amerika yageze no ku bandi baturage bakomerekeye mu bikorwa byo kwiyamamaza ku mukandida FPR Inkotanyi Paul Kagame. Nyirabavugisha Emerance ni muramukazi wa nyakwigendera ndetse ngo bari kumwe ku munsi w'ejo wasanze ari gucumbagira avuga nawe uko byamugendekeye.
Tubanjije kutaka ubwo kugira ngo twe badukuremo babanzaga gukuramo abo hejuru babanzaga kubakuramo kugira abo hasi barokoke. Ngo nge naje kubibona nza kubibona ndyamye hasi nyine ahantu bari kumpungiza hari abantu benshi cyane barwanaga bashaka gusohoka. Bitewe nuko bashatse gusohoka kuva kare ubwo bari hari abantu benshi kwa soka uwinyuma wese na waza bashaka gusoka ngo bagere ha.
Icyakorewe avuga ko nubwo yararembye bwose nta kibyari mutwaye ahubwo bashaka kujya kureba Nyirandegeya uko rewe babonaga yakomeretse cyane.
Abandi bose bari mu bitaro bari kuvurwa niko nge nago narindi kwita ngo mbese najyama bamvure kuko nari nataye umutwe. Yego nundi kubabara cyane umubiri wose ariko nabyihangani. Tekerezaga kuri muramukazi wanjye bari kuvuga ngo arapfuye. Ntago ibyo kwita ngo narindi kubabara ntago narindi kubyitaho ariko abangirikiyemo bose bari kubafasha.
Uyu muturanyi wundi twahuriye mu kagari ka Busoro nawe yari kuri site ya Rugerero kuri iki cyumweru ahabereye umuvundo.
Nuko abaturage nyine bakarwanya abapolisi bari gushaka gutaha. Abapolisi nabo bagasubiza inyuma bari kubabwira ngo munyere kwa bariya muryango wo hirya. Birangira nyine biba ab'imbere basunika n'ab'inyuma bagasunika abaturage. Njye ndagwa abandi bangwa bandyamaho inkweto ndazibura zose.
Tukimara kugera aha uyu muryango utuye ubuyobozi bw'akarere nabo bwahise buhagera. Nyina w'umwana witabye Imana yatubwiye ko ubuyobozi bw'akarere buzamufata mu mugongo mu gushyingura umwana we. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yihanganisha uyu muryango inavuga ko ikomeza gukurikirana uko abakomeretse bari kwitabwaho. Mu itangazo ryayo yasohoye yibutsa abitabiriye ibikorwa byo kwiyamamaza gukurikiza amabwiriza bahabwa n'ababishinzwe kugira ngo hubahirizwe umutekano n'ituze by'abitabira ibikorwa byo kwiyamamaza. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.